Mayga roobko masalaha dushisiyo Mirku da'ay argayso Isso mirec sanahisa Muraddo diledhe Sida Mayga roobko masalaha dushisiyo Mirku da'ay argayso Isso me lixa na isa Muraddo dilede Kaa marmi mahaye Kaa marmi mahaye Waxad tahay masxiibe Quruh lagu manaysta Waxad tahay masxiibe Quruh lagu manaysta Kaa marmi mahaye Kaa marmi mahaye Waxad tahay masxiibe Quruh lagu manaysta Waxad tahay masxiibe Quruh lagu manaysta Adigu maqan tahay mugdi u heeyo nolosha yey Mugdi tahay naxiimay, naxiimay Inaad meel iga dhaqto Adigu maqan tahay mugdi u heeyo nolosha yey Mugdi tahay naxiimay, naxiimay Inaad meel iga dhaqto Geelo meel doog la yaray Inta maqashaar loo dhigay Mira naysa hud baad Masal keedi leed Sida Maahir geelo meel doog la yaray Inta maqashaar loo dhigay Mira naysa hud baad Masal keedi leed Sida aad Egu maranta Sida aad Egu maranta Nafto kogu maqanto Mayel lau kara Nafto kogu maqanto Mayel lau kara Sida aad Ego maranta Sida aad Ego maranta Nafto kogu maqanto Mayel lau kara Nafto kogu maqanto Mayel lau kara maqan tahay mugdi u heeyo nolosha mugdi tahay naciimay naciimay ah inaad meel idada tahay adigu maqan tahay mugdi u heeyo nolosha mugdi tahay naciimay naciimay inaad meel idada tahay adigu maqan tahay mugdi u heeyo nolosha mugdi tahay naciimay naciimay.